Blog Talk Radio.
Bakunzi baraditeme nongeye kubasuhuza kandi mbahikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero turi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2021. Ni turashimye Jean Paul mu kiganiro igihe n'iki, aho tugiye gutangira ikiganiro cyacu kitari buze kumara umwanya munini ariko cy'ingenzi, gikubiyemo ingingo zikurikira. Muraza kwiyumvira uburyo polisi ndetse na guverinoma y'u Rwanda batesheje agaciro inkiko. Aha ni muri interview cyangwa se mu biganiro cyangwa muri intervention zabaye ejo bundi nyuma gatoya, aho polisi yari imaze gufata bitaga abajura bakabuhariwe baramaze iminsi bakoresha ubujura bw'imbunda. Uburundi na Leta y'u Rwanda mu ntambara y'amagambo, aha ni ikimenyetso ko ugwishe yanka ruracyayirimo. Turaza kandi kurebera hamwe by'umutingito wabereye kuri Goma cyangwa se Goma na Gisenyi. Ikirunga kiraruka ariko abakongomani baza gufata ingamba abanyarwanda nubwo bafite ibibazo bahuriyeho n'abanyekongo bo kugeza uyu munsi bagasa naho ari ntibindeba. Turaza kureba kandi abarimu bamaze igihe badahembwa, abikarongi bo bakaba barakoze ikintu gisa n'imyigaragambyo ariko bavugira nabo n'abagihugu muri rusange, nabo mu gihugu hose muri rusange. Anastase Shyaka wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere niba ariko bakibyita mu mazi abira, nyuma yaho yemeye ko avuze ko hari intwari zikwiriye kwibukwa mu gihugu harimo na Rudahigwa ariko akibagirwa Kagame. Ibi bibaye mu gihe Anastase Shyaka arimo akurikiranwa ku bintu bya ruswa cyangwa se byo gukundirana kana ka mama cyangwa se nepotism mu bintu by'uruganda rw'icyayi cyapfunda. Ibi rero byose turaza kubiganiraho muri ikiganiro magambo avunaguye, ariko hari na interview Kagame yahaye RFI na Jeune Afrique mumbabarire, aho yavugaga ko atazongera kwibeshya kuvuga kuri mapping report ko birangiriye ahangaha. Ariko iyo interview ntabwo ndi buvuge nonaha, ndayigarukaho mu kiganiro cyacu cyo kuwa kane rero mushonje muhishiwe. Reka rero mu kanya katarambiranye turatangira ikiganiro cyacu nyuma y'akaranga ntego cyangwa se nyuma y'aka karirimbo cyangwa se kananga. Nongere mbahikaze bakunzi ba Radio Iteme by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro igihe n'iki. Muri kumwe nanjye turashimye Jean Paul muri ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba. Reka nongere rero mbahe ikaze muri ikiganiro, ndagira ngo mbamenyeshe ko mu kanya katarambiranye ndibuze guha ikaze mugenzi wanjye Tabitha Gwiza, akaba ari umwe mu bakora ibiganiro ahangaha kuri Radio Iteme by'umwihariko ikiganiro cy'ubumuntu. Ari buze kuza gukora commentaire ze kuri biriya by'umutingito n'imyifatire ya Leta y'u Rwanda cyane cyane kubireba abana bari muri kira gice cyo kugisenye cyangwa se rubavu ndetse no kubarimo bamaze iminsi badahembwa ndagira ariko ngo mbere yuko ntangira ikiganiro maze numve ko nawe ari muri studio niba unyumva Bwiza Tabita ngo haye ikaze muri ikiganiro cy'umugoroba Tabita Bwiza niba unyumva ndagira ngo reka turaza kugaruka mu kanya niba ndibaza ko ataraboneka reka rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu mbabwire nkuko nari mbabwiye muri make bimwe mu bimenyetso by'uko iriya leta ya Kigali idashobora guhindura imikorere cyangwa se uko byagenda kose biragaragara ko amazi yarenze inkombe icyo bananiwe gukora nukuvuga nukwemera bakavuga bati ibi bintu biratuyobeye none reka dushake bagenzi bacu birirwa batunenga turebe ko twafatanya kubaka igihugu ibyo byabaye muri Ethiopia birimo biraba muri Sudani yewe Perezida Yoweri Kaguta Museveni nubwo we muhe credit yuko atigeze ananirwa kuyobora igihugu gouvernement ye kuva kera kose yagerageje gukora ibishoboka byose Ubugande bufite moko menshi cyane atandukanye nayo dufite mu Rwanda menshi cyane adaburinze ntanugana kudaburinga amiltipli inshuro nyinshi cyane nayo dufite mu Rwanda ariko barakorana parlema yabo mwarabibonye rimwe na rimwe bagira gutya bagakubitana intebe bakarwana ariko igihugu kikamenya ko ariyo sosiyete gifite kigashaka common ground kigashaka aho bahurira ariko ibibazo bya rusange bakabikemura mu Rwanda ntibanabitekereza ntabwo ari aho gusa henshi cyane niho isi igeze muri iki gihe ni coalition of the willing abashaka kuganira bakaganira opposition nyarwanda yagerageje kuvuga ko aho kugira ngo u Rwanda ruzameneka maraso mu gihugu ahubwo byaba byiza ko cyangwa byaruta ko abashyamiranye baganiriye kuruta ko wazagiza na zakadahumeka nka ba Vincent Biruta mumbabarire mvuge na Green Party Habineza PS mbera kuri Italia Ntaganda PL ndetse n'abandi bameze nkabo ibyo ntacyo bivuze ko icyo gihe ntabwo ari koalisiyo kugubuzanya abantu muvuga rumwe Perezida Yoweri Kaguta Museveni ejo bundi yavuze ati FDC murabizi ko ya Kizza Besigye ati turimo turaganira neza ndetse turiho turumvikana buri dushobora gukorana ibiganiro cyangwa se n'uburyo bw'imiyoborere y'igihugu cyacu abatarigera yenda bumva ko twaganira yavuze n'abandi ariko ubwo nako mvuze babandi barabashyamiranye cyane mwese mpuzi harimo bakiza Besigye avugana NUP cyangwa NUP iriya shyaka rya Bobi Wine avuga ati nibo bagifite ikiburi cyangwa se badashaka kuganira ariko nabo harabazaza bakageraho bakaganira niyo strategy nicyo gihe tugezemo nuko societe yumva ko ibintu bigomba gukorwa mu buryo bwumvikane uko societe ishaka kuyoborwa atari uko wowe wenyine ushaka kutiyobora mu Rwanda rero ibintu biracika ntibagishobora kumenya uburyo bagarura n'utuntu dutoya no mu gihe habaye ikintu kimwe twagombye kumvikanaho kubujura mu Rwanda bugomba gucika naho haracyari ikibazo ari polisi umuvugizi wa polisi ntashobora kubona statement ashobora kuvuga inogeye abanyarwanda cyangwa abanyarwanda bumve ikibazo bafite banatekane cyangwa se bumve ko bahagarariwe kuko bari represente na ziriya nziko icyatumye nshaka kuvuga kuri polisi kuri uyu mugoroba n'uburyo abajura bafashwe reka mbanze mvuge ko bari abajura niba koko ari bo bajura atari polisi biri inyuma ari ikintu cyiza cy'uko abantu bayogoje abaturage mu Rwanda polisi yagira nibura uruhare kugira ngo icyo kibazo gikemure ariko impamvu ndahera ahangaha muri Amerika n'ahandi hose hateye imbere impamvu habaho ikintu cyitwa criminal procedure cyangwa se procedure zishinzwe n'uburyo abantu b'abanyabyaha bafatwa bagafungwa bakajyanwa muri za kasho bakaregwa ibyaha mbere yuko bashyikirizwa ubutabera. Impamvu icyo kintu kiriho cya criminal procedure nuko bose baba bashaka kwirinda ikintu cyitwa police misconduct cyangwa se government misconduct, imyitwarire mibi ya police cyangwa se imyitwarire mibi ya guverinoma. Kubera ko babizi ko iyo abantu bamaze guhaga ubutegetsi rimwe na rimwe bashobora kwibagirwa aho bicaye cyangwa se n'aho bashyize. Naha muri Amerika bibaho, niyo mpamvu hariho ikintu cya criminal law ariko hakaba n'ikintu gitandukanye bita criminal procedure. Impamvu ihari ni ukugira ngo igihe basanze guverinoma irengera igakora ibitandukanye cyangwa se ikihe ububasha burenze ubwo igomba gukora nubwo ufite burenze bukarengera ibyo abaturage, nubwo mubibona kenshi muri Amerika barirwa barwana na za polisi babivuga bajya kwigaragambya, nuko bavuga bati hari ibyakozwe mu buryo butagomba gukorwa, something went wrong, hari ikintu cyakozwe nabi. Akari yo mpamvu ubona rimwe na rimwe hari imyigaragambyo abantu bahanganye na polisi, nuko bavuga bati muri arrestation cyangwa se mu gufunga kanaka hari ikitagenze neza, hari abishwe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko batagomba gupfa. Iyo police misconduct ni ya kreye icyo kintu cya criminal procedure kugira ngo bamenye bati niba polisi igize misconduct ikarengera nigera mu rukiko bazavuga bati izi manza zirimo police misconduct ntabwo tuzazikurikirana. Mu Rwanda ribyo ngibyo ntibibaho nubwo babifite ariko bisa naho bitabaho. Ni nayo mpamvu ngira ngo mpere kuri iyi audio y'ibi bisambo, reka mbyite ibisambo kuko polisi yabyise ibisambo kuko bigaragara hamwe abatangabuhamya bivuga, ariko sinshaka gucira umanza urubanza nako abantu batarajya imbere y'ubutabera. Ubutabera sinzi ko buhari mu Rwanda, batarajya imbere y'ubucamanza. Mwumve uburyo mu Rwanda hameze, umbwire nawe iyo sosiyete niba umuntu ashobora kugira icyo bita fair trial, ubutabera buciye mu mategeko, mu gihe hari iyi police misconduct, mu gihe n'abanyamakuru ubwabo kugeza uyu munsi badashobora kubahiriza uburenganzira bw'uregwa. Ukibaza rero niba ari abanyamakuru cyangwa se niba ari abaja ba leta baje kubaza ibibazo, baje kubitangaza amakuru muri ako kanya, reka ne kuvuga byinshi maze mwumve iyo audio, hanyuma ndaza kugaruka mu bindi biganiro ndetse ndebe ko natabita twamubonye tuze kumuha ikaze muri ikiganiro. Reka twumve iyo audio ya polisi nifuje kugira ngo murebe ikibazo u Rwanda rufite muri aka kanya, ariko ari ikimenyetso kigaragaza ko koko u Rwanda rugeze iwa Ndabaga. Gusa niba n'abarwanya ubutegetsi bagomba gutangira kwiyenkiyeta kubera iyi mikorere iyi sosiyete, abanyamakuru biyita abanyamakuru bakora ibintu nk'ibi ngibi mu maso ya rubanda, bikajya kuri internet, bikajya kuri YouTube, bikajya kuri za Twitter, bari proud. Reka twumve iyo audio ndagaruka mu kanya. Munyihanganire gatoya mu gihe tukigerageza kubashakira iyi audio. Reka rero mu gihe tutarayibona ngaruke gato ndebe niba Tabita tumufite muri studio. Tabita Gwiza, ndagira ngo mbanze menye niba nawe washoboye kuboneka. Tabita uranyumva? Tabita uranyumva? Ndibaza tugifite akabazo, turacyafite akabazo ko kugira ngo tugere kuri mugenzi wacu. Reka rero munyihanganire gatoya. Tabita uranyumva?
Yewe ndakumva Jean Paul, sinzi impamvu utari kunyumva.
Ego urakoze cyane, noneho ubu ngubu ndakumva, ugumaho ngaho niba ariho ikibazo kiri. Reka rero narimaze nagira gusa ngo numve ko washoboye kwinjira muri studio. Narimaze akanya mvuga hari audio ya polisi nshaka kugira ngo tubanze twumve, noneho ni tumara kuyumva ubwo turagaruka mu kiganiro, ariko nagira ngo numve ko ngufite muri studio gatano kuri gatano kandi ndumva ngufite noneho ubwo rero reka twumve ko iri ya audio ya police dushobora kuyibona ni aho abajura bari bayogoje ngo bacuruzi bafashwe mu gihe ntabwo nshaka kumwumva icyo abajura bavuga cyangwa se icyo cyangwa se ikibazo kihari ki cy'ubukene bw'ubujura butuma yenda abajura ba cyangwa niba ari n'ingeso ndagira ngo mwumve iyo conduit cyangwa se police misconduct kuri ibi kuri uburyo bitwaye cyangwa se ibyo tumaze kumenyera iyo bavuga ko bafite abakekwaho ibyaha reka twumve iyo audio noneho ndaje ngaruke mu kanya ndibaza dufite ikibazo muri studio ndibaza ko ndibuze kugaruka mu kanya mu nyihanganire
izihe sinazigurije
akanya gato
ati reka turabizi neza kawungura cyane nge kawunga arazinga ntigenshi kawunga ncuruza ni ubwoko bwinshi sinziza rizo abarazinsobanuriye ntoke n'eshatu ntabwo naziburamo ndazifite ubwo ngiye kubona nko mu minota 30 mbona umugabo angezeho yebana nta nayo yenyoboza atiriwe nayoboza ati za kawunga uracyazifiteho nje kuzifata ati ndashaka eshanu nta kibazo eshanu uzishyura ati reka njye kuzana amafaranga niyanjye
murakoze ni ukuvuga ngo byose nubwo muhagaze hano muri itangazamakuru ibintu byose bandega ngaha ndagira mbabwire ngo ibyo nemeye nabyemejwe n'inkoni urugero nabaha ubu murebye hano ku amavi yanjye ukuntu ameze
banza utwibwire kugira ngo ukomeze iyo soro yitwa nde
yitwa Kalisa Joseph
vuga cyane ariko
Kalisa Joseph
tubwire ibyo bakwemeje nyine
ndagira ngo mwumve
banyemeje ko ngomba kwemera ko nkorana n'aba bantu kandi aba bantu muri kubona badufotoranye aba bantu ntabwo mbazi pe
ko mukorana ibiki
uko dukorana akazi ko kujya gufata ibintu ngo ku maduka
bagufatiye hehe kujya baguhuze n'iki kibazo
ni ukuvuga ngo bagize bati bamfashe ndi kumwe na mugenzi wanjye yarambwiye ngo nimuhe lift mugeze ku gisozi
icyo cyo uvuga ngo barimo kubeshyera ni ikihe uri kuri gukira
icyo kintu gisobanuye rwose ni iyihe mpamvu njyewe ndi kubabwira ngo naramenaguwe mwarangiza ntimushake kureba ikibazo
nabyo bitwereka aho wakubise afande murakoze twagira ngo mutubwire ku bijyanye n'itsinda ry'abantu umunani bari mu maboko ya polisi baragirizwa ubujura bamwe baje bagenda neza nyuma babaza kubwira itangazamakuru ko bakubiswe nabyo mu bikomozeho mutubwire
reka ntangirire kuri icyo ariya ni amatakira ngo ye ngira ngo iyo abantu bakora ibyaha bihishe bakaza kugaragara buri gihe bashakisha izindi mpamvu zishobora kuba zituma barabikoze cyangwa se barafashwe biriya rero ni amatakira ngo ye icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko iri tsinda nk'uko muribona tumaze amezi abiri dukurikirana ibikorwa byaryo kugenda kwiba abaturage bakorera ubujura bushukana icya kabiri bagakora iterabwoba kubo biba icya gatatu no kwitirira icyo batari cyo ibyo rero byose ibyo ni ibyaha barimo gukekwaho muti babigenzaga bate rero bakoraga ibyo bita komande bakavuga bati twebwe dukeneye ibicuruzwa runaka bakagenda bakabifata barenze bakagenda bakabigurisha ku giciro gitoya hanyuma umwe muri bo akongera akagaruka inyuma yabo akavuga ati kuki mwaguze ibintu bitagira fagitire barangiza bagahita uwo muntu bamwaka amafaranga n'ibyo bintu ndetse ahenshi bakabitwara bakabibambura aba bantu rero ibyo bakora ntabwo ari byo ngira ngo tumaze iminsi tubereka abantu uburyo biba cyangwa se uburyo bagenda bagashuka abantu ibintu mikorere nk'iyi ntabwo ari yo hari undi dufashe mu gitondo muri aba bantu umunani nk'uko mubivuga wakoranaga nabo ariko noneho uko byagendaga n'uko yakoranaga nabo uwo yakoranaga nabo twari twamufashe nawe rero yaragiye kwiba umuceri za muhanga tone ebyiri nawe rero duhise tumufata aza muri aba bigaragara yuko bafite amatsinda bakorana kandi icyo twababwira ni uko tuzayafata yose ntabwo ari ubwa mbere si ubwa kabiri nta nubwo ari ubwa nyuma bwa nyuma gusa kugira ngo iyo abantu bashobora kuba baretse kwiba ariko mu gihe bakibikora twaba dufite amakuru y'umuntu umwe wibye bidutwara icyumweru bibiri bitatu abantu bagafata nicyo twagira ngo tuvuge
hari ibyo mwavuze by'iterabwoba ndetse n'ikwitirirwa mwuga badakora ibyo babigenzaga gute
icya mbere ni uko bafite pisitori cyangwa se imbunda yo mu bwoko bw'amasotera ariko y'igikinisho mwayibonye twayiberetse icya kabiri icyo niyo bakoreshaga batera abantu ubwoba icya kabiri ni ikarita igaragara ko ari iya gisirikare bahimbye yiyita kapiteni ariko noneho hajemo n'ikindi cyo guhindura amazina ngira ngo umuntu umwe muri bo avuze amazina yitwa kandi atari n'ibyangombwa bigaragaza yuko mu by'ukuri atari ayo mazina yitwa murumva rero yuko aho kugira ngo banavuge yuko ari amakosa bakoze urumva barongeramo ibindi byaha iyo bageze n'aha ngaha ku buryo bw'umugaragaro numva rero atari byo
hari agaciro hari n'amapingu tubonye amapingu ni aya polisi ni aya
ari amapingu nayo ni ibikoresho by'inzego z'umutekano navuga polisi ntabwo wemerewe kuyatunga ntabwo wemerewe no kuyakoresha nabo barayafatamo
hari agaciro k'ibyo wenda bari baramaze kwiba niba gari mwakatubwira hanyuma bahamijwe n'icyaha bahamijwa
barakurikirana n'amategeko ibyo ngibyo by'icyaha bazaha nibaramukabamwe n'ibyaha inkiko nizo zizagena igifungo bazafungwa cyangwa se n'amande bacibwa ibyo reka tubireke kubera yuko n'ubu ngubu baba twita yuko ari abakekwaho ibyo byaha
uriya wita karika
uriya bavugaga ngo yigeze kuba yigeze kuba n'umusirikare rero bakavuga ngo ibintu bimeze nk'aho ngo yabyemeye kubera ko ngo bamukubise ngo baramuhunze
ayo ni amatakirango yi ntabwo waba ufite iriya karite ufite masotera nk'iriya y'igikinisho uhimba amazina ngo nurenze ngo uvuge yuko babigufatanye uzagira ikindi uvuga ubundi iyo ubaye intwari wemera ibyo bagufatanye iyo utabaye intwari rero muri ubwo bujura bwawe ukora urete ko nta n'ubutwari bwo kwiba ushaka nyine impamvu runaka ariko rero bimenyetso byose bihari iyo azabivuga imbere y'inkiko ndumva hano tutaburana
ni itsinda ry'abantu umunani bari kumwe n'imodoka ya kenda iyi modoka yizamiye
imodoka irabafasha kandi nayo ubwo bamenye yuko iyo yafatiwe muri ibyo byose nayo ikurikiranwa imodoka rero nibafasha kugira ngo bibe kugira ngo bagende birumvikana ko bakoraga za operasiyo cyangwa se ibikorwa byo kuva hamwe ujya ahandi no kureba abo bacuruzi byumvikane ko nyine bakoraga ibintu bashyize kuri gahunda bateguye bakabishyira mu bikorwa bifashishije ibi byose twaberekaga iyi karita itari iya gisirikare iyi mbunda y'igikinisho n'uburyo bundi bagenda bambura abaturage ubutumwa ku baturage nyamuneka
interavuye z'u Rwanda zose iyo bari muri polisi barangira bavuga ngo ubutumwa ku baturage ubutumwa ku baturage ubutumwa ku baturage ariko ndagira ngo tugaruke gatoya kuri iyi polisi uburyo bwo gucunga umutekano n'uburyo uyu muvugizi wa polisi atwereka izo sitandara za polisi icya mbere mwamwumvise bwo abaturage bafashe umunyacyaha ndeka tuvuge kuriya muntu ibyaha byose abiregwa abihamwa nk'uko babimurega ariko abanyamakuru biyita cyangwa se mvuge ntabiyita abanyamakuru baraza hariya bakamwimiriya bakamuharasinga yavuga bati vuga cyane bavugira rumwe ariko icyarimwe nizere ko mwabyumvise biriya bintu ntibigaragara ko nta burenganzira umunyarwanda umuntu wese afite simvuga ko bariya bantu yendara ari abere ko ntabwo nzi icyo babafatiye si ukuvuga ko mu Rwanda hataba ubujura ntego nshobora kuvuga ngo mu Rwanda ni paradizo ntabwo polisi ishobora gufata ibisambo ariko iyo bamaze kugera amaboko ya polisi ndagira ngo mbabwire ko kuba nta mucamanza urigera na rimwe avuga ati izi manza ntizishobora kuziburanisha kubera imyitwarire ya polisi ni ikigaragaza ko mu bintu bya mbere bikwiye guhinduka ni iyi myitwarire ni iyi police procedures cyangwa se procedure polisi ikoresha mu gufata abantu n'ibintu by'ibitwa ko ajya kujya kudefira abantu imbere y'abantu bose cyangwa se abanyarwanda bakabahamya icyaha bakabemeza icyaha mbere y'uko bagira imbere y'ubutabera biriya bintu kubona nta mucamanza urabyamagana ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu tutagira confidence tutagira icyizere mu bacamanza cyangwa se mu nkiko z'u Rwanda tutazigira na rimwe tugira icyizere muri polisi y'u Rwanda ndetse n'ubucamanza na guverinoma y'u Rwanda mwumvise umuntu wavugaga ati police nako uwaregwa abare nabaregwaga ano harundi waregaga uwi umu victim uwo bibye telefone yirason ngiye telefone yande ngo niyawe ngo cyangwa ni yani yundi ngo ni yanye ngo yishire ngo mukadege ngo shira kadege ngo cyangwa se ngo yizimye ibyo bikwereka nyine autorite na power bafite nabare abanyamakuru ko bishoboka ko bari abantu bajya kuza hari imbere bashobora kuba atari n'abanyakuru n'abanyamakuru turaza kubyumva cyangwa se tubigarukeho nyuma niba umukuru wa polisi we ubwe na mwamwimvi yasa nkaho avuga ati aba bakoze ibi doroko byagendaga doroko byagera akaba mutanga buhamye mu rukiko simple erega ndababwira nuko abanyarwanda nta bundi butabera bigeze babona uko bukora biriya bintu ntibibaho ni ishyano ryagwiriye u Rwanda ni igisebo ku banyarwanda kumva umukuru umuvugizi wa polisi ajya hari akavuga facts za kesi ntibibaho nta handi hantu biba sinzi hari igihe rimwe na rimwe wumva ngo baradukurikira baratwumva hari ibyo bahindura hari ibyo banenga cyangwa se bumva nabo bigaya bakavuga bati ahayenda tuzikosora nibura bimwe mu byo tutashobora gutegereza kuvuga ngo ubutegetsi bubanze buboneke cyangwa se buvanwe mu maboko ya FPR biriya bintu bikwiye guhinduka ibyo ntacyo bituma ntibihindura ko leta ya FPR yananiwe ariko nibura bareke kwiyambarasinga no kwambarasa igihugu cyacu kubona umukuru wa polisi ese kumwira uturutse bukuru bucya bakwiriye hose kuko harya ndabivuga nyuma ya interview Kagame yatanze muri France 24 avuga magambo ateye isoni avuga ati mapping report mukwege ni igikoresho azi neza ko ari umuntu wahawe igikombe n'isi na Trump yaragishaka cyo igikombe gifitwe n'abantu bakeya cyane bake cyane baharaniye amahoro abantu nk'aba Mandela Obama nawe nawe ni recipient wa Prix Nobel n'abandi bakeye igikombe Kagame adashobora kubona na rimwe ariko kubera background ye cyangwa se na records afite kujya hariya yenda kutakibona iyo ni kimwe ariko no kujya gutrashing abantu bakibonye hejuru y'ibintu wowe ufite mu ruhare biriya ni embarrassment no ku gihugu cyacu ni kujya embarrassment kuri we natwe ubwacu noneho tujya guseka Kabera Jean Bosco dushingiye kuki ajya hariya akavuga ati dore uko byagendaga bagendaga bagira gutya bagenda gusa no twege twafashe umuntu ari mu maboko ya polisi procedure ikurikiye n'inkiko zizajya kureba niba ari umwere cyangwa atari umwere kujya kumutanga buhamya kuri televiziyo nyarwanda kuri televiziyo mpuzamahanga ntabwo ibyo bikwiye banyarwanda banyarwandakazi iyi audio ya polisi ni kimwe mu bimenyetso ndetse ntabwo ari cyo cyonyine ariko ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko iriya leta inaniwe nabo ubwabo bashobora kuba batazi n'uburyo bashobora kugihindura ibyo bakwiriye guhindura birababaje cyane kubona polisi ifata abantu ikajya kubadefira hari igashyiraho abantu bita ko ari itangazamakuru barangiza bakavuga amagambo nk'aya ngaya bazi ko uyu muntu ari pending agitegereje kuzashyikirizwa urukiko byaturumye nibaza ko ejo bundi ubwo Rushyashya yandikaga kuri Karasira Aimable Rushyashya yita ko ari itangazamakuru ryigenga ariko byageze aho nabo ubwabo baribagirwa ko bavuze ko ari itangazamakuru ryigenga baza kuvuga ko ngo impamvu ngo Karasira avuga ngo ubudahangarwa afite yabukuye hehe ese icyo ni ikibazo cya Karasira ni ikibazo cya Rushyashya niba hari inzego za polisi bafitemo confidence bagomba kwirirwa kujya bajya kwibutsa polisi na leta ngo ubudahangarwa buvana he dok ni ukuvuga ngo bo ubwabo bahise berekana ko
ntaho dutandukaniye na leta ahubwo twebwe dufite uruhande tubogamiyeho turi bias reka rero ndagira ngo mumbabarire ndagira ngo njye kuri sije y'i Burundi twagize communication ikibazo cya communication n'uyu munsi ndagukomeza kubona ko hari ikibazo cya communication sinzi narinzi ko ari yegeye nyine gusa ariko ndabona Tabita nawe avuga ko yagize ikibazo turaza gukomeza kugerageza kumugarura muri studio naramuka aje turaza guhita turaza kumuha ijambo kuri gahunda twari twasabye ko aza kugira uruhare cyangwa se kugira contribution nawe yaza gukora ariko nibiramuka byanze nyine ubwo nta kundi Tabita rero ndibaza ko noneho ubu twari tukubonye Tabita nimaze kuvuga Tabita uranyumva
ndakumva Jean Paul sinzi ni munyumva
yuko njya ndakumva cyane kandi turakumva muri studio ndagira ngo mbere yuko tujya ku kibazo cy'i Burundi mu gihe kandi tugifite ko rero ko ndabona tugifite akabazo gatoya ariko ndizera ko atari bube ingora bahizi nari mvuze ku kibazo cya Karasira Aimable n'itangazamakuru ryitwara naryo ubwaryo nka nk'ubushinjacyaha na polisi aho baba bakabukira abantu bitwa ko baregwa ibyaha bafite cya kintu cyitwa presumption of innocence presumption of innocence nk'aho abantu mbese bya bindi bita ko mategeko ngo umuntu wese ufashwe afite presumption ya innocence n'ukuba ngo afatwa nk'umuntu utakoze icyaha kugera igihe ibimenyetso byose byatanzwe yagiye mu rubanza akiregura nawe agatanga ibimenyetso bimushinjura ariko ibimenyetso bimushinja bikaba simusiga ku buryo bavuga bati byanze bikunze ubwo yatanze bimushinjura ariko ahamwe n'icyaha mu Rwanda urafatwa umunsi wa mbere ugashyikirwa polisi abanyamakuru bakagushinja icyaha bakaguhahamura noneho n'umupolisi umuvugizi wa polisi nawe akajya hari akavuga les faits facts za case ibyo nta handi biba uretse mu Rwanda nta handi biba uretse mu Rwanda reka nongere mbisubiremo ntibibaho yewe na North Korea bashobora kuba gufata bagira bagashaka abacamanza bazabagucira urubanza ariko ibi bintu byose byo kujya kuvuga urugambo imbere y'itangazamakuru ntabwo bibaho noneho nza kuvuga ku kibazo cya Karasira ubwo ndabigusubiramo kubera ko utaruhari kandi ngira ngo ugire icyo bivugaho mbere yuko njya ku yindi ngingo Karasira ejo ubundi rushyashya yavuze ngo agira ubudahangarwa ngo abandi batagira ngo wabukura hehe kire ni ikinyamakuru ubundi usanzwe kivuga ko ari ikinyamakuru kigenga ari ikinyamakuru gisanzwe nta na rimwe kirigira cyemeza ko gikora mu kwaha kwa leta ikibazo cy'ubudahangarwa bwa Karasira bagifite ni kibazo kibafite ku budahangarwa bwa Karasira Tabita reka nguha kanya noneho tujye ku zindi ngingo dufite kuri uyu murongo nako ku munsi ku murongo w'ibyigwa ku munsi ariko mbere yuko tubijyaho nubwo iyo atari mu ngingo nateguye ariko niba hari icyo wabivugaho mbere yuko mva kuri ibibazo by'itangazamakuru bikorera mu kwa kwa leta ndetse rikora ubushinja cyane Tabita niba hari icyo ushaka kuvuga ijambo ni ryawe
Urakoze Jean Paul nagize ikibazo sinashoboye no kugusuhuza usuhuze n'abakunzi ba radio iteme sinzi ariko n'ubu ndumva nitubiramo
ndakumva urumvikana neza cyane at least njye uko nkumva nizere ko n'abandi ariko bakumva
okay nuko njye numva nisubiramo ariko it's okay icyo nagiye kuvuga kuri iki kibazo cya merci iki kibazo cya police nakantu gato navuga jyewe hari igihe ntekereza nti kiriya gihugu ntabwo ari icy'abantu ba Rwanda
gerageza kugabanya volume yawe ndabona hari undi muntu nibyo unyandikiye yambwira ati nibyo koko harimo ka eko njye ninjye utabyumva njyewe nta kibazo mfite ubwo abandi baratubwiye komeza
ndacyiyumva ndumva nisubiramo ariko icyo nari ngiye kuvuga ni icyo nari mvuze nti kiriya gihugu ubona atari icy'aba rubanda rugufi ubanza cyari gikwiriye gusigaramo Kagame n'abantu be bonyine kuko iyo wumvise ukuntu bariya abanyamakuru barashakane nk'uko wari wabivuze umuntu akavuga ati ibyo nemeye byose nabyemejwe n'inkoni bativuga ko yaho ceceka babona abanyamakuru barimo barahakwa barahakirizwa wa muco twavuze ko abanyarwanda dukwiriye kuwamagana twivuye inyuma aba banyamakuru urabona ko baracikikesha uriya barashaka kwigaragaza neza kuri uriya mupolisi urumva byanyibukije umugore umuntu witwa Mureshyankwano sinzi niba Jean Paul warabikurikiye umugore ukora muri paroma senateri nuko bati ati ahagarara hariya hari itakuma ati ndashimira inkotanyi kuko zankijije ubuhutu dore kandi mumenye ko jyewe mfitanye igihango na FPR ntabwo nzatatira igihango umuco mubi wo kwakirwa havuga rero ni n'aba banyamakuru ntabwo umuntu uciye bugufi nk'uriya w'umuturage abaturage ntacyo bababwiye ngo ni inkoni ahubwo iyo bakwica uriya ni nk'uko bavugaga ati iyo bakwica
urabona njyewe tabitareka nkubwire ku ruhande rwanjye uriya muntu nakurikiye ikiganiro cyose gifite iminota 44 cyangwa 45 birashoboka ko bariya abantu bashobora kuba ari n'abajura kubera ubukene buri mu Rwanda biteye ubwoba hasigaye hari ubwicanyi hari ubujura abazira amateleviziyo bumvise abantu bashinzwe bacukura za tanoni bakinjira mu mazu y'abantu bakiri njyewe rwose uriya muntu sinshaka no kumuvugira nta nubwo nshaka no kumushinja ikinyoma ariko wowe unaciye no kuri biriya bintu byose ukirengagiza n'icyaha aregwa ukareba biriya bintu barimo kuvugwa hariya nyine ukavuga biriya bintu itangazamakuru ryavuze nk'ibyo wari uvuga uti guhakwa cyangwa se gushaka kugira ngo berekane ko ari ku ruhande rwa leta ariko ku buryo bigaragaza ko itegeko mu Rwanda nta n'icyo kinavuze njye aho ngaho niho nagira ngo utinde kuko urebye nubwo waba wishe n'umuntu uribuka ko biriya bintu bitabaye kuri uriya muntu w'umujura wenyine byabaye kuri Kizito byabaye kuri bariya bantu amahanga bariya bose n'abandi basankara n'abandi biriya bintu byo kujya kudefira abantu ibyo ni ibintu tumaze kumenyera ariko kumva abanyamakuru ubwabo basigaye barekwa na polisi kababwira ati nguyu ni uwanyu hasigaye agahuka agahabwa umunyuzi cyane zamurijwe zimya telefone yawe
ko inzara yamaze abantu niki kikubwira ko polisi atariyo iba yanditse
aho ngaho nanjye ku bwanjye aho nifashe nanabivuze nti nuriya sinamushinja icyaha bire nashobora ko ari nabo banabikora kuko buriya n'u Rwanda none se kubizi ko ibyaha batakoze bajya bafata abajura bajya bafata ababikekwaho keza ibyo bakoze ubwabo nibo bafata abajura
nibwo bafata abajura ibiri muri kiriya gihugu biteye ubwoba ku kindi wambaje rero cya Karasira ni ukumutabariza kuko aba bantu iyo izi zavuvuzera ziriya leta zatangiye kugushyira mu majwi murabizi yuko ni nko kuvuga bati baba batumwe pensil ariko iyo batangiye kugushyira mu majwi iyo bariya batomu ndahiro batangiye kukuvuga iyo bariya babamporiki bariya bayimakire mariyimakire n'abandi nkabo iyo batangiye kugushyira mu majwi umenye yuko bakuriho n'ukugushinganisha akaba ariyo mpamvu dushinganishije Karasira iyo bamutangiye n'iri bya rushyashya uyu wandika muri rushyashya ngo witwa Lamberi ni Lamberi nde ngo Jean Lamberi Gatare uyu nawe
ariya mazina hari Gatare wenda mubona bashobora kuba namwitirira buriya amazina biyita Gatare we cyakora warahari n'izina tuzi n'umuntu turamuzi ariko abandi bamuzajya ubona bitwa ngo bakiza Davidson bari niwe wasimbuye ntunze wasimbuye uriya mukuru wa rushyashya Davidson ni umuntu utazwi neza ntabwo ari igihe cyiza Davidson ntabaho
yaba ari amazina atari ayabo n'uyu
Gatare ntabwo ari igihe Jean Lambert Gatare warahari arahari cyane arazwi ni nawe mukuru wasimbuye uriya uriya mu wari ufite ikinyamakuru ni bare burasa wasimbuye burasa niwe jana mbere gatatu
yego burasa burasa se we ntibamwishe
we zina rye ryari ry'ukuri na rambere kubera ko ari ubanyira cyarabo hejuru abandi bose ni amahimbano abo babiri abakuru bacu barandikwa kubera ko bandikwa muri za organization kubera ko bagomba kwiyandikisha hamwe mu record za audit n'iziba bavuge bati ni bande ba ibyo ngiyo bakamacinga n'ama identity ariko abandi bose bari abakontributeur bari abantu bandika benshi babandika bicaye muri za police nationale ni muri za NSS
none se uyu burasa ntibamwishe burasa baramwishe n'uyu rambere rero watangiye kwigira ibi byo kwandika abantu ngo nibakurikirane karasira ngo yihaye ubudahangarwa adafite ngo yabukuye hehe ese nguye wafite ubuhe budahangarwa hari abangaba bemera bagakoreshwa bakagambanira abantu bakagenda bakajya kwigira ibi ngibi narebe ibyabaye kuri burasa nawe azamukurikira aba bantu bigize za satani bakomeza kugambanira abantu rero byamuriki yaragiye aravuga ati abwira uriya mudamu uri muri prison idamange ati wowe umenye yuko bazakwica bizavuga icyumweru kimwe gusa aba nibo bagenda bagakoreshwa aba ba Tom Ndahiro murabizi yuko bigeze kumuhagurukira bahagurukira karasira baramuharabika baramutuka baramwandagaza none bongeye bamusubiriye iyo rero izi zavuvu zera zahagurutse zikabikora murabizi ko zanabikoze kuri ninde baherutse kwica bamuvuze bamwanditse kuri za Twitter aba bantu barabakoresha bakagenda bagaharabika umuntu kugira ngo berekane yuko ari umunyamafuti ari umunyamakosa ariko mu by'ukuri ari kugira ngo bamutange ejo nibagira n'icyo bamutwara abaturage bazavuge batari ko n'ubundi byari byavuzwe turashinganisha karasira ababwira ukuri mudashaka kumva ukuri kuraryana ariko ibyo ababwira ibyo avuga ni ukuri kwambaye ubusa Jean Paul nta byinshi nabivugaho uretse kuvuga ko karasira tumushinganisha nta kindi nyabuneka karasira nawe aho uri hose umenye yuko iyo batangiye kugushyira mu binyamakuru byabo baba bakuriho ni ukuvuga ko bari kugupangira ikintu kitari cyiza ariko tugwishyize imbere y'Imana iguhagarareho ababicanyi dukomeje kubamagana aho mwiciye aho mwamariye abantu aho mwashimutiye harya byabamariye iki byabagejeje kuki karasira mwiciye ababyeyi karasira nawe aravuga ati nanjye napfuye mpagaze kubera gahinda mwene nyina ngo uriya arwaye mu mutwe niwe wenyine umukurikirana mwamwirukanye mu kazi ariko n'uyu munsi murashaka n'ubugingo bwe murashaka no kumwambura ubuzima mwabicanye mwe turabamaganye nimuha abanyarwanda amahoro umuntu avuge icyo ashatse umuntu avuge avugisha ukuri ibi ni nabyo duhora dukangurira abanyarwanda nimuha mwirwanyeho mwikomeza guhora mwumva ko mugomba gutega agakanu igihe cyo gutega agakanu cyagombye kuba cyararangiye banyarwanda kandi nimuhaguruke mwihagarareho kuko murakomeza guceceka n'ubundi barabica nimuhaguruke muvuge mwirwaneho nimubona umuntu agirirwa nabi mutabare aho kugira ngo murebere nicyo nabivugaho muri aka kanya shampuro urakoze
urakoze cyane Tabita ugifite ijambo ndagira ngo ngaruke ku kibazo nyamukuru cy'umutingito wabaye muri Kongo ukaza nakose umutingito ni iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo cyarutse kikinjira no mu Rwanda ariko tukagira amahirwe kigahagarara bitaragera kure cyagiye ngo nta nubwo cyagenze kilometre kwinjira mu Rwanda ariko ayena mahirwe ntabwo ari ukuvuga ngo bihari hari ubuhanga twege nk'abanyarwanda cyangwa igihugu cy'u Rwanda twakoresheje kugira ngo uyu mutingito nako iyi ikiruka ari kirunga gihagarare gewe murabizi ko nubwo byende bimaze kuba urwenya umugani w'abavantara ndi umuvantara wo muri Kongo navuye muri Kongo niho nkomoka muri 77 icyo kirunga nubwo nari muto ya cyane muto ariko nibuka yuko nyuma yaho gato ya nyuma y'imyaka nk'itatu icyo kirunga kirutse twigeze kubana n'abantu bitwaga ko ari abasinistre niko babitaga aba lesinistre bo muri Kongo bakira kirunga abantu basenye umudugudu cyangwa se umurenge wose wahitwaga umunigi barasenyerwa bajya uretse ko Kongo ari nini nyine n'icyo nashaka no kuvuga kugarukaho bahabwa amashyamba ari vierge ari empty barababwira bati mugende abantu wese yafataga hashobora kugera agafata imisozi ine itatu itanu ahazajya ahinga ariko bavuga bati hariya ntimuzongera kuhatura hari amabuye ntituzigera tuhatunganya nka leta nta mafaranga dufite ariko hari amashyamba muri Kongo tuzaba mu Rwanda amakuru hari mu makuru rero hejuru buriya mu bice bya Munigi hejuru za Kibumba na hariya buriya ntabwo bashobora kuhatura ariko hari hatuwe huzuye mbere ya 77 mbere yuko cya kirunga kirunga 77 noneho abo bantu bahabwa imirima hano ishyamba rikomeye ahitwa za Gatoyi na za Butembo bafata imirima barinaniwe ubwabo abandi cyakora banga kujya kure baravuga bati twe dukunda umujyi turaguma hafi u Rwanda iyo buse ntayo dufite tabita ntabwo dufite ntaho bashobora kubashyira ntabwo bafite ho baba nabo ubwabo ntaho bafite noneho imyiteguro muri Kongo nubwo mu bukene cyangwa se muri desorganisation zaho ariko urabona ko harimo plan ya evacuation irahari n'uyu munsi barayivuga buri munsi nkurikira amakuru yo muri Kongo ndetse hari za groupe mbaho zaho aho hari updates aho bashyiraho abayobozi b'umujyi abayobozi ba guverineri bashyashya abavokano n'abavokanologe n'abandi nk'abo ngabo u Rwanda nta kintu na kimwe ku ruhande rwa Gisenyi inzu zirimo zirabagwaho guverineri banze yaravuze rimwe plan evacuation ntayo bazi ikintu nabonye umuntu mu buyobozi bwavuze baravuze bati mugume hanze mwirinde kujya mu nzu ibyo ni ibintu byavuzwe n'ubuyobozi niyo solution batanze bati hari imitingito myinshi mwirinde kurara mu nzu mwirinde kuryama mu mazu kuko hari imitingito myinshi iyo niyo plan ya guverinoma y'u Rwanda ikintu kibabaje gusa barya hehe ndakubwira ngo nibwo hari na tweet ihari yanditse yo ku gihe itagira isoni batagira isoni bavuga bati kubera imitingito mwirinde kujya mu nzu taya evacuation nubwo wende bavuga uti muri Kongo barapfuye kugeza uyu munsi abo numvise amaze kuvuga ni 11 n'abandi bazapfa n'abandi ko hari bataramenyekana iyo ni bilan preliminaire ariko hari n'izindi zizaza ngewe ikibazo si icyo ngiki ndagira ngo ukore commentaire ngufi kuri ibibazo kuri ikibazo gikomeye cyane aho numvise ko namenye ko muri Kongo ho guverineri yaravuze ati turabamenyesha ko nubwo ikirunga kugeza uyu munsi hari calme gatoya tukobserva tunejejwe n'aka calme gahari ariko imitingito ni myinshi abatabona imfu zihari z'abantu baguye mu mitingito muri Goma baracyari benshi inzu zikomeye zirimo ziragwa babwiye abantu bati mureke kuba abantu bari muri etage please muvemo mujye ku nzu ya mbere abandi mwubake inzu z'ibiti n'amabati mwubake amatente ariko mwirinde kuba mu mazu kubera ko hari risk yuko mushobora kugwaho inzu zishobora kugwaho banababwira bati ubu ubwo hamaze gutoboka hari ibyarutse imitingito ni normale ikirunga kirimo kiri yubaka kirimo kirosuganya ibishobora gutwara igihe ntituzi igihe kizarangira twa umutingito wa mbere wabaye recorded wari gatatu point something cyangwa kane na ko point de hakurikiraho wa kane point something birongere wa 4.9 umwinshi bumvise urumva ko byagiye kugera gatanu kandi ni munini cyane ukurikije amazu yo muri Kongo ashobora kuba tubase neza ariko ntabwo nshaka kwibanda muri Kongo n'u Rwanda ni kimwe abanyekongo aho barutira abanyarwanda guverinoma y'u Rwanda Kongo yaravuze ati muguma n'abana muhiri wanyu ntimwohereze ku ishuri kuko hari danger bishoboka ko hashobora kuba ikibazo gituma mwaba cyabaho mutari kumwe n'imiryango yanyu mu Rwanda uyu munsi rese kubwira ngo murare hanze amashuri ngo arakora abantu barajya hariya ntibazi niba ikirunga gishobora kuruka imiryango itari kumwe ntibazi niba ayo mazu ashobora kubagwaho hariya ntibamenye n'icyabaye communication zidashoboka ibyo ntibabitekereze tabita ibi bintu nubwo tuvuga ngo hari igihe tuvuga ibintu bya leta rimwe n'umwe abantu bagatekereza ko ari propaganda ariko nk'ibi bintu kuri ibi bintu bigaragaza ubushake buke mu gukemura ibibazo by'umuturage by'ibanze sinzi niba wabikurikiye niba ari cyo bivugaho mbere y'uko njya ku cyakirizo cy'u Burundi tabita
umva Jean Paul hari igihe binageraho ukabura n'icyo wavuga mu by'ukuri hari ibyo nagiye nkurikira abantu baryamye ku mbaraza abandi inzu zabaguyeho bakurura imirambo bayikurura mu bikuta byagiye bibagwaho abandi bakomeretse bashize ariko kumva ngo ukabona abantu bararyamye ku mbaraza abandi barataka baravuze induru bati nyabuneka nimudutabare urabibona ko inzu nubwo zari zirimo zasadutse imihanda yasadutse abaturage ba nta butabazi babonye ugeraho ukibaza utese ibi ni bya bindi yuko leta iriya leta y'u Rwanda idakunda abaturage ese ni ukutagira plan ya evacuation ese niki hari ibintu reba bikakurenga noneho ukayoberwa icyo gutekereza ukayoberwa icyo kuvuga ukayoberwa n'icyo ngo abana barajya ku ishuri barasiga ababyeyi hariya inzara yabamaze abantu baryamye aho ngaho ku mbaraza baravuze induru kubera ibyo bikomere bafite noneho harimo n'inzara kubera iki amazu yasenyutse yashize ibintu byose byatikiriyemo nta kintu na gito bafite cyo kurya ariko bati nimuryame aho ngaho ku mbaraza nta kindi abana bakajya ku ishuri ese waruzi n'ibindi abarimu ntibahembwa nabo barimu n'ayo mashuri bavuga ngo abarimu abana barakomeza bakajya ku mashuri basize imuhira byacitse ntibazi ko basanga ababyeyi babo bakiriho ni nabo barimu ntabwo bahembwa ibintu biri muri kiriya gihugu bimaze hari aho bigera ukavuga uti ese nk'ubu aho bigeze umuntu azajya avuga iki areka iki koko abantu baburu excuse me uziko bari ba rya jambo bakoresha rya bantaruhengekero bantaruhengekero uzi icyo bivuga Jean Paul
umva nabigereranya nshobora kubikeka gusa ariko ntabwo mbizi ariko muri contexte nabyumva
nta ruhengekero ni wa muntu ubutagifite aho gufatwa ubutagifite aho uramushyira hano ati bakakompleninga akavuga ati oya kumashyira hariyo reka ugahengeka ugahengura ugashyira iburyo ugashyira iriya leta nayo ni nta ruhengekero koko abaturage barapfuye barashize imitingitira bamaze yabe no kuvuga bati reka tugerageze dushagano twaba tubashyize tubagaburire abakomeretse bavurwe ariko bararyamye hariya ku mbaraza ndumva no kugira ikindi nabivugaho birakomeye ndagira ngo tubize ijambo murakoze
tabe turakoze cyane reka nta byinshi mugani uretse ishyano ryagwiriye u Rwanda aho kubona badashobora gutekereza ko disaster kandi bafite ngo ministere yitwa disaster management yishinzwe ibiza bakaba nk'ikirekezo nk'ikiragihari ntibavuge batereka turebe nka Kongo yenda niba iri mu byitwaramo gute nubwo yaba iri idafite umutungo uhagije wo gukemura ibibazo bafite ariko kuvuga batereka turebe ibyo twakwigiraho ni common sense ni ibintu by'umuntu wese ashobora kwiyumvisha ko ntabwo babitaye ariko umugani bafata abantu bagahambira bagashyira mu magunira bakajugunya muri rwego bambwira ngo gutekereza ko umuntu yatandukanye n'umwana umwe ari ku ishuri umwe ashobora gupfira hamwe cyangwa se ashobora guhangayika ngo umwana ntazi ibyo babitekereza ibyo ntabyo batekereza
ariko tureba n'iriya nzara abaturage bafite ukareba ukuntu abaturage bashonje bavuze induru ibintu biracika hakiyongeraho n'ibi bibazo koko ariko amafaranga bayashyira hehe nayo bafite
oya niyo ministere bayishyiraho kugira ngo bakomeze bafate amafaranga BGE yayo bagende bavuge bati mudufashe ku guhangana n'ibiza ariko murabizi ko n'igihe byabaye hariya za gakenke mivuga temba n'amazu ntabwo bigeze bafasha abantu babo Amerika yatanze amadolari atagira uko angana bari abantu se barubakiwe no inkangu zaracitse batanga amafaranga
bajyana mu kwica abantu no kubagirira nabi
ni nayo mpamvu bumva bubatse bashyiraho ministere gusa ngo yitwe izina bajye bayinyuzamo b'umuyoboro wo kujya ifata imfashanyo ariko ntacyo bakora ariko birababaje kumva bohereza abana ku ishuri ubwo bumenyi baho barwara nabwo ukabwibaza nabwo bikagushobera abana batatekereza ko nabo bantu barangije bakabwira bati mugume hanze umubyeyi utazi umwana wahari yumva iyo mitingito mubaza ko umuntu ariho kandi adashobora kumusibya kubera igitugu kiriya leta birababaje cyane ndakubwira ngo narabirebye mbe uburyo abantu badakora iyo reaction ishingiye kuri urgence bafite urgence ni iyihe nuko ari mitingito imihanda iraturika ntibatekereze ko kuvuga ngo amashuri n'abahagaze kugeza igihe dutegereje ibintu ubwo bikomeje kuza buri gihe kuko no muri Kongo niko babigenje muri Kongo batanze itangazo bavuga ati aba muri etaje mujye hasi abandi bashoboye mufite inyuma y'inzu mugende mwubakeho amatente ibyo ni common sense nawe ubwawe iyo bibaye urabyibwiriza n'ahangaha yahuri n'aho ndi baravuga bati iyo tornado zibaye mujye muve hafi y'amadirishya mujye muri basement kubera ko bazi ko danger ishoboka ibyo ntabwo ukeneye kubyibutswa ariko abandi barabyibutsa twebwe tubibwirwa na televiziyo nubwo waba ureba show yawe na movie yabimeze ite barayinterompa bagacishaho za alarme
ariko se Jean Paul ntaguciye mu ijambo
alerte bagacishaho za alerte kugira ngo ubyumve bagastopa ibintu byose elektronike ariko amakuru nayo akabivuga ariko kumva na ministeri idashobora gutanga itangazo ivuga ati mu gihe cy'itadanye nk'iyingiyi dore ko tugoye gukora kubyitwaramo mugatekereza ngo kurwanya ubutegetsi ibyo bintu ubwabyo byonyine uramutse uri muri opozisiyo nya opozisiyo ziri mu gihugu zisanzuye ibyo ubwabyo bishobora kuba na political agenda tabita ijambo ryawe kuri iki kintu noneho tukajya ku zindi ngingo
no icyo nari ngiye kukubaza icyo nari ngiye kuvuga sinzi niba unyumva nakomeje kugira ibibazo
ndakumva nanjye nabigize
nari ngiye kubaza ni ese ubundi hari n'umuyobozi byibura mwigeze mwumva wahagurutse ngo anahumurize abaturage agire n'ijambo ababwira byibura abaturage bumve yuko ubuyobozi bubari hafi kuko kugira icyo bakora cyo biragaragara ko ntacyo bigeze bakora byibura banabahe iryo humure ntabyo nigeze numva ni ibintu bibabaje ariko dukomeje kubafata mu mugongo aba bantu aba baturage bari hariya bakomeje kugerwaho n'ibi bibazo by'iriya mitingito bakomeje gutwara ubuzima bwabo ababo bakunda banyarwandakazi dukomeje kubihanganisha ngo nimukomere ntacyo umuntu yabona yavuga gusa nta leta dufite nta buyobozi dufite urakoze Jean Paul
urakoze cyane kandi niyo mpamvu bakwiriye kurwanywa nayo mpamvu kubarwanya biri ari legitime ari ibintu bifite agaciro uyu munsi kuruta n'igihe cyose kubera ibintu ni ibintu bibabaje cyane koko bimaze kugaragara ko iyo bajya kwirirwa berekana ngo twakoze ibi ngo u Rwanda rwacu mitiwere n'ibindi ibintu by'ibanze nk'ibi bataritekereza ikinyoma cyabo gihita kijya ku maso yabo tabita rero ko zireka nk'uko nakomeje kubwira abadukurikiye ikibazo cy'u Burundi intambara y'amagambo hagati y'u Burundi n'u Rwanda irakomeje u Rwanda ejo bundi rwavuze ko rwarwanye n'abantu baruteye bavuye i Burundi bagafata babiri muri bo cyangwa bakica babiri muri bo bambaye impuzankano cyangwa ubwo ni uniforme simoke nk'uko nabyumvaga babivuga kera mu Rwanda ariko ni uniforme za gisirikare ngo z'abantu ngo za FAB cyangwa Force Armée Burundaise noneho bakaba bavuga ko banarwanye bagasubira mu gice cy'abise ngo ni za kibira noneho izo kibira nazo ari ishyamba ry'u Burundi itangaza yenda mu kanya ni mushaka na ribasura ariko nta mpamvu reka twumve reportage ya VOA yavuze kuri iyi ntambara y'amagambo ariko mbere ko mbaha ibyo iyo reportage ya VOA Leta y'u Rwanda nyuma yaho ivuze ayo magambo ivuga ko abantu ariho banasubiye n'abishwe n'ibyafashwe n'ibindi u Burundi bwahakanye yuko nta bantu batera u Rwanda baturutse i Burundi noneho FRN yo yiyemereye ko yateye koko mu Rwanda nagira ngo mbere yuko twumva iyo audio mwibuke neza ko ejo wundi perezida w'u Burundi avuye muri Uganda akabona na Museveni perezida Museveni akavuga yuko azohereza abantu bashinzwe umutekano kuganira nawe mu buryo bw'ubutaziguye cyangwa se nawe buziguye sinzi butaziguye jepa noneho nyuma yaho tukaza kumenya yuko ndetse twakoze n'ikiganiro gishingiye kuri ibyo Kagame afite akababaro kenshi cyane n'umujinya mwinshi ababajwe n'iriya nama urabizi ko yatumwe ntagende ariko akaba ngo yarababajwe na uriya mubonano hagati wa Perezida Museveni na Perezida Ndayishimiye Evariste ntashize iminsi mikeya bati igitero kirabaye hagati ya FRN n'ingabo z'u Rwanda reka mwumve VOA uko yabivuze
amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi duhereye mu Burundi aho leta y'u Burundi nyine ihakana ibivugwa na leta y'u Rwanda ko abarwanyi b'umutwe wa FLN bateye u Rwanda ku cyumweru nijoro baturutse ku butaka bw'u Burundi ninahazwe arakomeza inkuru
mu itangazo ryasohowe n'ibiro bikuru bya gisirikare by'u Burundi Colonel Floribert Biyereke avugira urwo rwego rwo kwivuna abansi yagize ati uru rwego rurabeshuje icese amakuru avuga ko ku butaka bw'u Burundi hoba hari umurwi w'inkozi z'ikibi zifise umugambi mubi ku gihugu cy'u Rwanda urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi rubeshuje kandi ko hoba hari umurwi w'inkozi z'ikibi wavuye mu Burundi uja gutera u Rwanda muri iryo tangazo ibiro bikuru bya gisirikare mu Burundi ntivyigeze bivuga izina ryabo bwita abagizi ba nabi bashakira nabo u Rwanda bakanagirizwa kuba ku butaka bwabwo u Rwanda yamara rwemeza ko ari abarwanyi ba FLN ejo kuwa mbere igisirikare cy'u Rwanda aha tuributsa ko cemeje ko cishe babiri bari muri uwo murwi urwanya ubutegetsi bwa Kigali abandi ico gisirikare kivuga ko bace bahungira mu gihugu cy'u Burundi aho bari bateye bava ijwi rya Amerika ryagerageje guhamagara Katari Gake Colonel Floribert Biyereke yashize umukono ku itangazo ribeshuza ibivugwa n'u Rwanda ariko ntiyitaba telefone yiwe ngendanwa Iyo tuza kumutora hambavu izo zagirije vy'u Rwanda twari kumubaza n'icyo Burundi buvuga ku myambaro ya gisirikare cy'u Burundi yerekanywe mu bikoresho byafatanywe abateye u Rwanda. Kuva umurwi wa FLN ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda utangura kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda mu 2018, ubutegetsi bwa Kigali bwakomeje kumvikana bwagiriza u Burundi ko ari bwo bufata mu mugongo uyo murwi. Ni mu gihe u Burundi nabwo akatari gake bwagirije u Rwanda guhindaro no gufasha umurwi wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi. Izo mpande zibiri ahariko zamirira kure ivyo zagirizanya. Mu gusozera itangazo rihakana ko abateye u Rwanda kwa mungu w'indwi iheze buca ari kuwa mbere baje bava mu Burundi, urwego rwo kwivuna abansi rw'ico gihugu rwagize ruti ingabo z'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ziri ku rubibe u Burundi busangiye n'u Rwanda zama ziriko zirakizura kugira ngo zicungere umutekano w'urwo rubibe.
Arakoze mugenzi wacu Diane Nini nahazwe muvugizi w'umutwa wa FLN uyu munsi yatangarije Ijwi rya Amerika ko koko bagabye ibyo bitero ku Rwanda kandi ko bafite ibirindiro byabo ku butaka bw'u Rwanda.
Kuko narimaze kubabwira mu kanya nta byinshi biri muri iyi nkuru, FLN nabyemera, u Rwanda ruravuga ko ibyo bitero byabaye, ibyo bavuga ko byaturutse Burundi Burundi burabihakana. Gusa icyo tuzi nuko hari umubabaro hagati ya Kagame yababajwe cyane n'uriya mubonano wabaye hagati ya President Museveni na President Ndayishimiye. Uwo mubabaro rero n'uyu munsi urakomeje, ndetse bamwe bakaba batekereza ko bifitanye isano n'iyi ntambara itangiye kubyutwa muri kariya kare muri kiriya gice mu gihe haramaze igihe gato yaharakare haragahenge. Ikintu gusa wavana muri ibi nuko urwisho yankaro cyayirimo diplomasi ikibazo ntikirakemuka, ndetse bishobora kuba bigenda bibi. Urumva ko ntabwo bamwe leta y'u Burundi randikiye ugati si twebwe, u Rwanda rukabashinja ati ni mwebwe. Ibyo rero ubundi busanzwe bashobora guhamagara ziriya za East African, bafite team ya verification igiza ikagenzura, iyo babishatse barabikora, ariko ngibyo nyine ubwo yenda hari bazabikora cyangwa se ntabyo bazakora. Gusa icyo twavanamo nuko intambara diplomatique iracyari yayindi, urwisho yanka ruracyayirimo. Mu gihe turi kuri ibi bintu bicika mu karere, amakuru mbafitiye, amakuru namenye uyu munsi nuko ngo nyuma gato yaho Anastase Shyaka wahoze ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu akoze akantu kameze nk'agatangazo yavuyeho, ariko ngo akaba ashobora kuba akurikiranwa ku bintu bijyanye no guha contrat abantu batemewe, kubera ngo yashakaga komisiyo muri icyo kigo cya Funda cy'ikawa. Yakoze ngo itangaza avuga ko ngo hari abantu bagize ubwitange bakaba barabaye barakoze ibintu by'indashyikirwa muri Afrika. Avuga Kwame Nkrumah muri Ghana, avuga Julius Nyerere muri Tanzania, Nelson Mandela muri Afrika du Sud, Patrice Lumumba muri Congo, avuga uwitwa Ben Bella, Menelike Celeste Niwerikama, Amirkar na Cabral, Kenneth Kaunda na Mutara agiye gukora amakosa akomeye cyane Kagame atifuza adashaka kumva, ashyiramo uwitwa Mutara Rudahigwa. Avuga ko abo bantu bahagaze ku byo bemera ati reka tuselebre ubuzima bwabo. Tekereza kuvuga amagambo nkariya adashyizemo Kagame. Navuze nti icyo azize cyangwa icyo bamwangira ntabwo namurenganya nagira ibyo nabizira birumvikana, kuko Kagame ntabwo ushobora kuvuga intwari zindi utamushyizemo ngo bikugwe amahoro. Ariko tabita sinshaka kwingingo yenda tuyitindeho cyane, nagira gusa ngo niba ushobora kugira icyo uvuga kubona umuntu nka Anastasia ukorana na leta y'igitugu, leta irenganya, leta ikora ibintu nawe ubwe atemera, arangiza akavuga ngo araba celebra ari arishimira ubuzima bwabo kubera ko bahagaze kwa byene iyo nta ironi irimo kona ubwe kukesa niba bashima niba yumva ari bo bantu b'intwarize niki gituma na Stade Shyaka adashobora noneho gukora nk'ibyo bakoze niba yumva ari role models bire nta hypocrisy irimo tabita magambo make mbere yuko dusoreza ku kibazo cy'abarimu sinzi niba tabita unyumva nakubuze igihe uza kugarukira cyangwa se wongeye uvemo ubwo ngiye gukora ku kibazo cy'abarimu niba uje uraza kumbwira noneho nguhe ijambo kuko niba urimo kuvuga ntabwo ndimo kukumva mu Rwanda abarimu baratakamba bamaze amezi badahembwa abavuzwe bakandikwa n'itangazamakuru na bakarongi ariko n'abandi bose hamwe abantu baratwandikwa ati n'abaminisitiri bakatwa kimwe cya gatatu cy'umushahara abadepite bakatwa kimwe cya gatatu cy'umushahara banki zigiye guhomba barafata amafaranga y'umuturage nta ntegura ubu noneho abarimu twavugaga bari abantu b'ibanze nabo ubwabo nta salaire nta mushahara bafite ibirarane by'amezi atatu amezi atatu s'il vous plaît ndetse bavuga bati ukwa kane kurinjiye tuzabahemba ukwezi kumwe gusa biriya by'amezi atatu baba babyibagiwe bizaba bizi igihe cyabyo ntabwo ari aho gusa mu bucuruzi ntibugenda covid n'ibihugu bimwe bikomeye byarayizahaje igihugu nk'u Rwanda rero cyo kiri muri za deficit n'ibindi ngibyo ibibazo u Rwanda rufite abategetsi ntibashobora ndagira ngo n'abategetsi ntabwo bashobora nta n'ikintu bashobora kuvuga se ubundi abadepite nabo ubwabo niba ibibazo babifite aribo bakabaye bari intumwa za rubanda murashaka kumbwira ko bazigera bakora ubuvugizi ntishoboka abo nabo ubwabo bakeneye ubuvugizi ubundi busanzwe muri circonstances zindi nibo bakabaye bakorera abandi ubuvugizi ariko nabo ubwabo bakeneye ubuvugizi reka ndebe ko turi tukakongera tukabona muri studio nagira gusa mumenyeshe ko hari ibibazo bikomeye muri kiriya gihugu bishingiye kuri ekonomi bishingiye ku burenganzira bwa muntu noneho harimo ikibazo cy'uko n'abo bantu bakaba bavugira abandi nabo ubwabo bakeneye ubuvugizi nta nubwo bizamara kabiri kuko ibintu nk'ibi iyo bibaye nyuma yaho
6 5 8 9 0 please leave your message
mbabarire ni ibingibi iyo bibayeho uretse gusa gukomeza guhisha ibyo bagomba guhisha ariko ukuri ni uko ntabwo bashobora kubihisha forever ntabwo bimara igihe kinini cyane ni mu gihe gitoya gusa ibi byose bikajya ku karubanda mu nkuru z'uyu munsi ntari butindeho ntari buze gukorana analyse nta analyse zikenewe no kumenyesha urupfu rw'uwitwa Nshunguyinka niba abenshi mubabaye ni umuntu uzwi cyane mu mateka y'u Rwanda kuko yari ingoma zose Nshunguyinka François yabaye ministre kwa Kayibanda aba ministre kwa Byarimana n'ubu kwa Kagame apfuye banza hari yari senateri cyangwa se amaze igihe gitoya harayirimo ayivuyemo cyangwa yarakiri senateri ayo makuru yo ntayo mfite akaba yitabye Imana ariko yari afite imyaka 80 na nta n'amakuru dufite ntabwo dufite information ijyanye niba koko yaba yarahawe y'amazi abyo ntayo tuzi ariko nshobwe nka imana imuhe iruko ridashira andi makuru numvise n'aya na muhanga kasiye bivuga ko ashobora kuba yari maboko y'inzego z'umutekano za Mozambique bavuga ko Kigali yaba yaramushimuse cyangwa se yaragerageje kumushimuta ntabwo ayo makuru tuyafiteho nta information tuyafiteho gusa nageze kumva ikintu cy'ikinyoma buriya ni ikintu kibi cyane kigeraho amaherezo kikagira aho kikugaruka ndibuka ko ari RNC n'abavugizi bayo bavugaga ko ngo batazi irengero cyangwa se ngo bazi na kumubarire bazi irengero rya Bene uyu munsi barabivuga ku mugaragaro kwitabuka bavuga ngo nta muhanga bakamushyira muri kadre imwe ngo na Bene Rutabana ngo bavuga mbese ngo ntango nawe ngo batazi ngo irengero rye kandi mubizi neza ko n'umuvugizi wa RNC yaraje akavuga ku mugaragaro akavuga ko azi irengero rye n'abantu babigize mu ruhare aka kanya se barabyibagiwe navuze ni ikinyoma umugani wa wa Kofi ni wavuze ati ikinyoma kigenda muri esikariye kigenda kirihuta cyane kiri muri esikariye ariko mumbwire namwe kubona uyu munsi hashize umwaka amagambo yavuzwe uyu munsi ntabwo ubwabo bayibuka yavugiye kuri platform imwe batarigeze bayanyomoza none uyu munsi baragaruka bakaza bakavuga bati abantu tutazi ibyabo bagashyiramo na Ben ibyo bavuze mbere ni ukuvuga ngo barabeshyaga hari ibyo batari bazi barabeshyaga babeshyaga nkana ibinyoma byose nyine bigenda bigaruka cyangwa se ubwabo hagati yabo bagenda binyomoza ubwabo ariko nta n'undi muntu banyomoje birababaje cyane ariko ni byiza ko binagaragara ko nabo ubwabo n'ikinyoma cyabo batacyemera bakunzi b'ikiganiro igihe ni iki ndagira ngo mbasezereho mbararikiye ikiganiro cyacu ejo bundi ku wa kane mu kiganiro uyu munsi aho tuzagaruka kuri interview ya Kagame naho ho yavuze ati ndaruciye ndarumize ku kibazo cya mapping report n'ibindi kandi bijyanye nabyo ubwo ni ukuvuga ngo yamenye ko yanayo mateke ariko amazi yarenze inkombe mugire rero ijoro ryiza aho mugiye kuryama abandi mugire ibihe byiza aho muherereye mwese bari kumwe nanjye Jean Paul nongere nshimire tabika twabonye muri Kigali n'abakunzi bacu twabanye n'abandi tuzabana no kuri YouTube naho ubutaha
ubumwe mubanje bwahindu tumugani amoko ntakira atatu ubararenga magana Aha hoze hatu